navyo nipenda sana adini naogopa. Nazali, nazali ya mitaradadi maredi makopa. Oh mami, oh mami, oh girl, I promise you life. Yeah, I promise you love. I promise you security. Never push you down. Tangu ni kupate wengine na waona nya. Mimi so tape, sezi jisa. Wapinawashwa teme, wapinawashwa mami. Oh, wapinawashwa, oh. Baby, baby, wapinawashwa teme, wapinawashwa. Oh, wapinawashwa, oh. Keke, 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 ah. Sina makeke, ameninyaka. Sina lolote, ameninasa. Sina makeke, ameninyaka. Sina lolote, ameninasa. Promise you love, I promise you security. Never push you down. Tangu ni kupate wengine na waona nya. Mimi so tape, sezi jisa. Baby, baby, wapina washwa teme, wapina washwa mami. Oh, wapina washwa, oh. Baby, baby, wapina washwa teme, wapina washwa, oh. Oh, wapinawashwa, ah. Keke, keke, ah. Sina makeke, ameninyaka. Sina lolote, ameninasa. Sina makeke, ameninyaka. Sina lolote, ameninasa. My medicine, eh. You deserve everything. Allow me to buy anything.
And the good work has been done by the people.